You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua tofia le pālemia Scott Morrison se fautua i le whawhita auli o le pule i le olai au se talienei. E lata i le toa tolu wafe tangata e maali liwi au se talienei i tausanga taitasi o na ua pule i o lato wola. O se tasi o vahenga o tangata ea a fiatele i le nei whawhita auli o tangata Apolosini mo Torres Straits po o tangata mua mua. Na iloa i se suasuenga ale ofisa o Foinumera whaamaumawina po le Australian Bureau of Statistics i le lua afe se fuluma le fitu, o le fitu se fuluma le lima pasene o tangata e pule i o lato wola o le itu pā o ali i. O le ali i o Joe Williams, na la wiloa i le taa longa o le lakapiliki, o i o se ali i Apolosini, ma na ia faalia le tūlanga whainga tāna o iailo na soifuanga. Mai le tausanga e lua afe se fuluma le lua,
Now some years on, I'm in a much better place, but you know, I'm not fixed. So it's a continual process of being able to look at yourself and continually be aware of different things and different measures that you've got to keep on top of. You know, for me, I still go through it on a daily level. It's just that I'm lucky that I'm fairly aware of my own mental well-being space that I know when I'm starting to drift down a little bit, and I can put in the certain things to help me, you know, be at the top of my game.
Nā whaalia fo ia Joe Williams, o le teimile nei ua mana o mi ai ni polkalame mautū, e whesoasoania i tangata o lo o a awhia i whaafita auli o le māwhauwhau, mai wai ina manatu e pule i o lato wola.
Well, the blunt point is we can't have more awareness. The awareness is there. You know, we need education help programs that help enable our people to get out of a dark place, enable anyone to get out of a dark place. You know, when we're talking about stigma and you know, mental health awareness, everyone knows about it now. It's about, you know, being able to get out of the dark times and to identify with each other, you know.
Joe Williams. I whaamaumaunga le whaalapotopotonga a mālo au whaatasi I le soifua māloloina, le World Health Organization. E lata I le toa valu se lau wafe tangata e maali liu I le lalolangi I te usanga taitasi, o na ua pule I o lato wola. Na faalia fo I le reporti a le World Health Organization, o le fitu se fulu male iwa pasene o tangata e pule I o lato wola, e afua mai atunu ue mawala lalo le te mao ainga, ma e matele I le itupa o tamata la vou. Iau se talia nei na saunua le pālemia Scott Morrison, o le tofinga o le tamaitai o Christine Morgan, le whaatonusili o le National Mental Health Commission, I le tofi fautua I mata upu I le pui puinga mai le pule I le ola, o se moli mau o le whaatawa ina e lana whainga malo o le whaafita auli le nei, ma le naunauta inga ina ia lavea ina mai ei le toatele o tangata I le atunuu.
We need to make this conversation as normal as anything else. In the same way we have physical illnesses, we need to engage with the issues of our mental health and well-being in exactly the same way. You know, I go swimming pretty much every day. I do that for two reasons. One, to stay physically healthy, and the other one is to stay mentally healthy. And we all have our own regimes and our own ways of looking after our well-being. And this is going to be a very important focus of the government over the next 3 years.
Le pālemia Scott Morrison. Na sāo noa Neves Murray, le whātonu o la Suicide Prevention Line, e tā awa te leo nei loa e tangata, o lo o I se tūlanga la matia, o I loa inisio mōli mau, o le whāse fulupa sene o tangata na pule I o lātou wola, ele ia afia ini whawhita auli tūngā o le māwhauwhau.
It's not just about mental health issues. For example, we saw in the last coronial data that people who die by suicide, only 40% of those have a diagnosed depression. So really, suicide prevention is much broader than just about people's mental health.
Neves Murray le whātonu o le Suicide Prevention Line. A o e si la fia, se tasi o lo o a fia ini whawhita auli tū ngā le māwhauwhau, I hepo o e a fia foi ini whawhita auli wha le māwhauwhau. E mawhai ona e maua se whesoa swani mai le lifeline, I le telefoni tasi tolu, tasi tasi, tasi wha, po o le Beyond Blue, I le tasi tolu o o, lua lua wha, ono tolu ono. Lifeline, tasi tolu, tasi tasi, tasi wha, Beyond Blue, tasi tolu o o, lua lua fa, ono tolu ono.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.